Jotamani Alhaji Malifu.
Toyo sti jotamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde hande talatar sappo e jeddi lewru janvier dum won ko nayri bangal festival segu arkanya fa yotto ogo banya fu dum fudalle jonte garoje de leddi meden di ko nayri bangal ndena gudube bidum huncenama hore. Pelle cagontoɗo weccoɓe kalisi le leydi meɗen ndi caggal ko yimɓel mabɓe ɗiɗon tewuji muɗen jiita le laddeji ɗo pomokoɗoɓe kolli metti mabɓe wattu jonon oɗo golle worri ɓe mbiɓe kajadu kondial waɗe dow hen. Wakkati ɓuɓalo gonɗe e muɗum yimɓele ɓe an korsini bulanga sanne so woɓɓe codan ɗum gujo woɓɓe du an nawtiro ɗum ko nayri bangal cafaji ɗi wonno semba kabaruji ɗi min jogini on ɗo betande ɗi bisimilla moɗon e heɗade. Umar Waygalo jooɗiɗo microji ɗiɗo kanko noddirte nuhum jiro won to ɓoggi jamɗe to ko nayri bangal festival ɗum won sirle nigér koɓe noddirta segu ar ɗum fuɗɗalle capantati e goho lewru janvier timmayle jeegom lewru février hitande 2023 farde ndeɗo yambere fuɗɗude kamɓe laninoɓe ndeɗo yambere hitande fur ɓe gaɗi batu maɓɓe mawɗoɓe noddi journaliste en duɓe collectivde wattu jona ɗate kewɗoɓe gonde yaltinde lehen kañe fa yetto yo kesunduɓe ani wattude lehen ko nayri bangal ndenago duɓe mbiɓe kuncenan ɗum hoore fa keɓen famtare keɗɗen Ousmane Niali Boudi.
Nde yambere sappo e jeena ɓerde segu ar sisli muɗum ana fawi dow finatawa e hakkillaji kesi fedde humaninde golleji muɗum holliti wiide fanɗi fuu yimɓe ujunaji capanɗe taton e joyon woni domaɓe warde hikka ɗum saabide ɓe kolliti wiide pantare mbawkiji e ande yimoɓe mali ana hani huncenede hoore attaer mayga kañum woni juɓɓinowo golleji festival segu ar.
Hakkille majjum yalla yimɓe ɓe ana heɓa miijade e dow hono watta faa ko andi ko ɓeyde ee golleji finatawa amin. Sisilo o waran latade sababu yirwinde artiste en leydi Mali ko andi golleji ɗi fuu waran waɗede le oɗo festival. Jambereji mawɗi ɗiɗi ana dooma
hende. On juɓɓinowo golleji festival segu ar holliti wiide yimadaraji fuɓɓamama yalla ndenago ana heɓe ley nde yambere dow faaba muya kanankoɓe leydi ndi attaer mayga.
Dabereji ɗi ka fuu fihama hono no wowri hitande fuu. Hitande fuu a tawam won yimadara goɗɗo mo min gatta fewde rafi ndenago on bangal muɗum. Miɗen miili hitande hikka ka deƴƴere ana wooɗi ɓurde duuɓettiɗi nga ɗo e tawere muɗum fuu min gara min huncana hoore ndenago o le gollidal kune amen e kanakoɓe
lindi.
Ewi huncenimɓeɗen hoore ngal festival waɗi fa onnuku heɓa ko ɓuuri milliardŋaji sappo e jeegom ley yambereji sappo e jetti ardinoɗi ɗi. Ɗum wonno ko Mahamed Cissé ɓine sidio tamane ƴiwde sigu.
Se iwri segu gardan ɗo boma ko ɗo kamɓe ha ɓeddu ɗum woni festival mabɓe koɓe noddirta ogo baña ko kawrital muɗum jettoɓola na hani wadde ɓamde noga e tati yettoyade noga e jeena e nduɗo lewru susilimoɓe cuuɓi hitande hikkande ko nayri bangal tugade rewɓe kañe faɓe jottoyo ɗo jalini kani yirwirde. Ɓe mbi kamɓe du wattu joni oɓe baylitille hen ko heewi ko nayri bangal kesum. Keɗɗemo kanko noddirteɗo Boubacary Guindo o yo goto e jettunowo kabaruji ndeɗo fedde komo sifi dow hen.
Nous avons comme communauté invité d'honneur
ɗum totti teddengal e ley kawrital gonɗo woni sakiraɓe amen Kelta Machek yaltingol maskuŋaji ɗi ñande asawere 28 janvier 2023 wattu 16h e ley muɗum teddugal waɗante hogon Jacques Chirac e hogon Amadou Toan Touré alahinno yaafomo. Ɓeɗo yimɓe ɗiɗo na jiɗino sanne finatawa haaɓe gara e ngal ɗo kawrital jottoɓal haaɓe nelaɓe leydi Guinée. Ɓeydade ɗum ɗum yewtere sembe calɗi tawangal waɗete hunde heere hikka e timmoɗe kawrital ngal jamma muɗum jimi e bomi finatawa Koroba gaɗete fawete
danse traditionnelle Koroba Sanjile jusqu'au petit matin.
Ɗiɗo kabaruji fana mba heɓe dow bema amen ande to dow page Facebook e compte Twitter studio tamani. Ɓe kolliti wiide sukaɓe jokkolɓe ɗiɗon beccoɓe kalisiji nokku noddirte ayepor Modibo Keita kañen tewuji muɗen jiita le ladde caggal cuuɗi Bamako ɗo ɗum won le ladde ndeɓe noddirta faya kanko laamiɗo fedde hono beccoɓe kalisiji ɗi le nokku o wi ɓeɗo sukaɓe jokkolɓe le goho lewru janvier ndu jaaki neɗɗo goto noddiɓe fa ɓe jaaha ɓe becca e kalisi muɗum ilande muɗum ɓe majji so wona ko tewuji mabɓe ɗin jiita le cakkita yontere nde. Keɗɗemo kanko noddirte Seku Camara yo kanko laami ndeɗo fedde komo sifi dow hen.
Kala bankura nden no jokkole wecco kalisi o wardi e moto makko wattumo nodda e téléphone client o dardimo harfina moto makko neɗɗo goto ɓe jaara mobile nden no dardi honorojo makko goɗɗo ɗotamo yalla ɓe pabodira limde kalisi o ɓe ɗiɗo jaadi e client o le mobile guilen nden kabaru fuu feɓa ko dow mabɓe hecci keñe woni ko tiwŋaji mabɓe jiita le ladde cenfala hana fi hon ɗiɗo golleji juppirani enne
wattu joni en kalan kabaru goddo kasen ko nayri bangal nawtirade bulanga dum woni gallure bomo ko ne kanya fa yotto le kedde leedi meden di fu so bami fa dabbune nati jamaran horsini dum sanne so wobbe gujjoto dum gatta dum e pomatiji wobbe dum nawtirto dum ko nayri bangal chafaje be kolitido bulanga dum nafasane ko nayri bangal chafaje ko nande mudun fa kebe famtar kedde mamadou samasi ko ali sisi
sebinin koro yu dende wotere le bomo ko do enne robe yogabe nanjeya bulanga ani mabbe nanyuma mem do halte laaji di jogi ele golle o
min kami anda fu hodun sabi so bulangal anatiidi nyaloma hande o so ayi hele burusi do fa choda ya bulangal ayan yimbe fa hewe ana jogi chakuji mu en kewdi pep kareje chottobe bulangal ka ana fandi san min teme tati budnoga e ngeyi ramidu le burusi to teme didi chapan jetti
dum fu tawede kilan be na notoro dum sanne jogabe mabbe holti wiide won dabruji di notorto waltinde bulanga o ele o do wattu jangul
bulangal o sa njiddo mu inde dum a watta dum le kakol jiina do yite ngata hen jam buddam ngata hen lemru kum beeda hen koy joppa dum defo tiagal mu dum jippina joppa fa buuba so dum buubi fu ngata hen neban tijaaje seeda yalla idum waggida lemru kum oni woni ko laabinta gita mako sanne
dunko en kabaru challal anditi jati nafakaaji gondi le bulanga jibaado e lemru kumuni ka non so dum wada kan haniri kuteji ana e kabaru mudum do tergal mamadou sisogo yo dunko e kabaru tergal to nokkulo dirdo santa dermatologie bamako
lemru kumu o ana modden sanne bingel adam ko woni mako ko ana serti ko woni e chaldi bingel adam so a watti ndian lemru kumu e do chaldi ma a tawam e dum sum
andon wiide ana ele bulanga vitamine ngaji lolirde b d e f
wattu jone kalano ko nayri bangal le ngalure pomo ko ne so bami fa allan yottiki le tatteji di fata yangeji an godi do basiji kabba kanya ko nandi e mudum jamarde so wobbe njohobe fa duono yo hono wadobe yangeji be na wobbe njohobe fa pabu yodo wobbe du wala fu ko nabata do to sona en nyamduji do won nyamdundu be korsini sane le ngalure pomo ko ne do noddeta zame hono wori mamadou samasi ko ali sisi
yimbe le hebe hulti video zame defa do le yangede muri jogade nafa sabi o do darja woni ko yimbe le hebe noddiri dum troutage
zame o ka woni hunde fu fay yimbelle yobe kanyu en kurtunoji di waddi dum en ko heewi mu en fu atawan zame oni waddi kamarmu dum alam fu le gere amen o min jaha min tawte nokkutu min bawi hebure zame min ganda min nyam kurtumu mo zame wala e mudum ka wela hay ko selli hen ko ka min ka so zame wala e kurtumu ngam hadde
o do nyiri o buri fuf defede ele yambereji bamako yo sabi mo jogi daka mo jogi dum nafagaaji guddi e fina banu kamara gorko modo min kawruti le yange
zame bito yambere ko dum tawa fu buri fu kurtunoji lamburu kan e nandore mudum zame o woni ko yida sanne yimbe zame o lahal mudum ko heewi fu e yimbe ngarobe a tawa dum burani dum
bang goddo dun no defu zame latanke robo jogabe golle kertado e wi mabbe ko natta en defu o yo tew nagge maro chawdo nebam chupom karoti pomme terre goso jogawi dum no masaku poivron vert dandi jaba lamdan e ko nande mun en
wattu jono yotere meden noddirte zoom sirndu e njaran le ngalure bamako nde hono ko nayri bangal no jamande dorburto mobilaji kany e moto ngaji wobbe fu atano juudo muden jaltinta festama no jogi client ngaji do woni yiteji ko hubbata ko wiida da hani yarde bangema da nyamano bangema nan hono wori Ousmane Niali Bouli
do pon ngaji di e do lawi capitangal an way hono client wala kasen sabe hedon kede le circulation bamako client an way hono nafandi ko nafata non jati kina dan ko ngada goddon misalu sini adi di seltude juude ma kuncata kolita to jidda seltirde sabi hedun yogo ya fu kiliyanto mu ana hubba dun sabi anda hoto jomu yata do pon un ana taykite wat yogo ayya jomoto juwa daro hunca jungo mudun dun an holla wide himbe wombe tiagal be wonko woni yeso ton dunne daro itagoji latake mboka joni se tawa moto se tawa mobile hewbe ngatta dun be kolita wide dun ana waya renude e kasaraji lawi sabi e wibe yogo ana gon do moto na mobile atawan wana hakki mubben don woni dun sabe ana wiye gite yewata ka hakkilo yiyata
en kalan kabaru mbirki sembe chaldi dun sport san algerie 2023 wattu jono leedi malindi ne be kawrno e leedi angolandi homo fu watti baddi tati fe goto heba e hawde wattu be baddi malidi don kanko noddirte da hamidou sinayo go fa yotti o yoro jabi kanyo noddirte ousmane sidibe burd antrede kalaba ko warta ko mali waran fiide leedi murtandi le noka e ne lewru janvier warorundo sigra wotto nangiri en juddo ngarte haddude bete hande mi jooti on sanne kala hedade kabaruji amen so ngabbido bem ande to do ba hitnaade di furkase no ngadan www.resujotamani.org fande fande e fe no konande do no do e ser yotre meden de ana wodi wassalam yewtere meden bete hande nde wara yowa do pelle politique gonde leleedi malindi an buri pelle temedi di wattu jono ko won leleedi malindi fu e mangal mudon wattu jono yoga e yimbe wonbe le nokko kay bi paama e jaatono ko dedo pelle politique nafata le nokko hol wad so pelle politique de wakkati fu en jaataade kewa le nokko hodo fu woni darne mabbe wattu jono tam e nafa hono leedi ndi wuri non nafa kebe famtar kebe Mamadou Sama Sy ko Ali Sisi
kewal balle politikoji di na hada yiriwere kabar demokrasi le mali no holitiri mali ko be hewbe buru fuftu kay e segu yela be do yewtagol kabar mudu
ya de parti ki no meme pas
di parti politiki mbe be ngala fe nokku wana hunde kantine yimbel kumani be yewtade dewte seryaji le lede amendi ana hani wattande hakkile parti politiki mbe be ewa le wuteji di parti fu mo hebayi le temdere fu yimbe joyom kanyum ka tose ite hin fi min ka midi mil nyalom hande o datol gol mi gondu mudungol ana windi le demokrasi lamu lindi kanyum tan wawa humpitinde jamande fu parti politiki mbe jeyi wadde o do golle kaydo minen ka min je nafa fu ko woni beedugol parti ngaji di le lindi so heewgol parti wana hunne modjanne leji ni wala bawdi sanni adadu parti ngaji di an han buitere
e de post nominatif
kanon noto cnt tun horejo gubal humaningal sariyaji holti wide yewtagol sariyaji di bangal ngol bal politikoji na yadda kabaru demokrasi keddana sulumandi
on peut même pas penser à la limitation des partis
min baawa fay wiide mi uitam adadu parti gondi le lede amendi sabi dum yaadata hakkille imma daraji ngada le mars hitane 1991 lati de sababu hebbinde parti ngaji de le linde de nuugal sariya mo lede amendi jodi de mudum o ana holita wiide le hem fay goto waawa hadde yimbe la jidube juinde parti mu en juinde dum bibbe lede mali ana waawi juinde adadu parti ngaji yidi fu nga lamu lindi kan jeyi juinde to sartiji pawide juingol dido partiji
bayla nyang yo ziris o woytike e ko bala yogaje politinkobe teddinta fandaji mabbe dum fufu tawede dulla fe wide hadde nyibugol bala politikoji di wana fe hunde newinde kanon yela kanko nyang o dabareji yogaje kuncene hore
hakkilaji ko buri teme idi wawa tawede le lidi wotiri fabia ni do lidi ka yahan yeso so parti ngaji amen di kanyen hore wawa nyifude basiji gondi hakkune mabbe to hudu fu hollata men wide kambe e be mbawi hunchande hore titalaji di lindi wondi fewde mudum hande partiji di ko hewe mu en fu wawa fe yaade dado dirgol wakati wotiji di sabi men gala bawde mudum min kay hakkile am adadu partiji di ana hani buitere na du sartiji bidi de juingol parti yewtele lindi so bami fami mbawa hadde partiji juinare lede amendi miden bawi hadude partiji di ka wedo dirde juude mu en wattu so wotiji wari minen dun tan woni komi mindi le datol mudum
ardibe parti politingaji di kay hulti wide njeba ki fe kewal balede faysu telaji yogaji taykam no holitri sidi toure gondo le parti parina
la pluralite
hewgol parti ngaji di lede amendi kay hune mudune sabi dum ana holita wide homo fu hakkile ko jogi ana jata ale lindi ba do tawede mudum fu hewgol majji du tiddala mawdo ana hin hande famba wa mawr religi ada hasindini e yimbelle be gonda e ma do woni parti politiki en be jabana hakkilaji maadi yimbe ana haani weedo dirde juude mu en partiji di gonda e hakkilaji goti ana haani weedo dirde juude mu en kanyu en du yalla ti dalla mo leedi amendi wondi fewde mudum nyaloma hande o ana hebene jogol
beeda de bale politikoji di pelle e gubbe kewde halnade en dun ani beedo tan e wi honjotobe be nyingi dun rafi nafakaaji bale kewde